kuba bulungi mukama yesala yange olina kutigo na mama olwakatono kobofunye nze bansobera beyagaliza boka belofunye olwo nakugendera kubaganga akasente nekasana losigala gokaba kokomba nze olwakizula nefukamira mukama teke joli esala yange jobayambe obawe byebanga sikuba enseno bagimala enziro zibajjude ku mitima gwe bw'omusinga fightinga hadyoveo omuntu owettima akwana kuba bulungi mukama yesala yange olina kutigo na mama olwakatono kobofunye nze bansobera beyagaliza boka gwelofunye olwo nakugendera kubaganga akasente nekasana nosigala gokaba kokomba mukama nesize gwe nze sirina mulala nze ndi kugwe zigane mulamu gwange nze nazikuwa gwazisobola abalaba bekiika mumakubo gange nze mbalemesa mu linnya lutata kati kwate nga bonna obugabo otasenze nyimuse osanidde gwe mukama osikulumye gwe masiya omuntu owettima agwana kuba bulungi mukama yesala yange olina kutigo na mama olwakatono kobofunye nze bansobera beyagaliza boka gwelofunye olwo nakugendera kubaganga akasente nekasana nosigala gokaba kokomba yogera nagamba titeri dogo eri isirayeri oyo mukama gadimwabekiika mu makubo gange mbumunemye nemasekeredde from the time lwena musisinkana tata buli kimwe kyange kyakyuka mbulamu ezendwade zadduka era ntenda nsinza oyo kabaka omuntu owettima agwana kuba bulungi mukama yesala yange olina kutigo na mama olwakatono kobofunye nze bansobera beyagaliza boka gwelofunye olwo nakugendera kubaganga akasente nekasana nosigala gokaba kokomba omuntu owettima agwana kuba bulungi mukama yesala yange olina kutigo na mama olwakatono kobofunye nze bansobera beyagaliza boka gwelofunye olwo nakugendera kubaganga